ngizothatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijafa uyabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijafa inhliziyo yami idale ixhuma njengenyamazane umuhle unodoli idale bathu senomona ubabe bambi isandla siqabusane sihlabelelo komzalwane sondela lana sithandane njengosamkelo benombale uyabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijafa uyabona wena ngizokushata lesimathatha ngizosithatha ngizothumela abakhongi uzoba mntu nosijafa ngashami shami 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 se uwena ongiphakelayo ma ngilambile ngigijima ngolimi ngikunambithe masongithinta ngezandla zakho eyithambile turn around ishaya i-360 vula ingubo ngibona i-drumstick engqondweni yami ukhosi i-traffic